mbaka president ya tule mkono Fatuma nabe takandisa basabia bazadda balina abaana baliko obulemu komi ya muze gwo kubakweka mayumba n'abandi okufuuka ekyennyazo olw'okubanga baliko obulemu nisaba labudda bazadde badukire eri abantu basobola okubayambira abaana bano baveemu abantu abeeyagaza era ab'omugaso eri eggwanga abyogedde atongoza obuyambi eri abaana baliko obulemu abawangalira emukono obwasakiddwa kansala w'abaliko obulemu Ramanzani Lubo Wakamawo okuva mu kitongole ekya Love Without Boundaries
kubanga temwaba kweka mwabajjayo mubabereddewo mubalabirira bulungi balabika bulungi mwebala obutaba kweka because kirabika nnyo emirundi egisinga obungi abakyala bwe bafuna abaana bwe batyo ne batandika okubakweka emmanju ne babakolera bu cages ne batabafuula ng'abantu mbeebaza okubayonja mbeebaza okubajjanjaba mbeebaza okubalabirira mwebale nnyo tunuulira abaana bano n'obwetaavu bwe balina era nebaza bataata abaliwo in most cases abaami bwe bazaala abaana bwe bati badduka kuba maama n'atandika ogamaze mu famire yaffe tetubizaala obiwazadde baana bo emwe mufuuse bamaama mufuuse bataata mufuuse baguardians mufuuse bakatonda b'oku nsi eri abaana bano tusaba ministry yammwe eberenga eri enlarged esobole okuba nga ecoveringa a wide